Esule y'omusanvu.
Awo
oluvannyuma lw'ebyo ku mirembe gya Alutagizerugizi kabaka w'e Buperusi, Ezera mutabani wa Seraya, mutabani wa Azaliya, mutabani wa Kirukiya, mutabani wa Salumu, mutabani wa Zadoki, mutabani wa Akitubu, mutabani wa Amaliya, mutabani wa Azaliya, mutabani wa Merayosi, mutabani wa Zerakiya, mutabani wa Uzi, mutabani wa Buki, mutabani wa Abisuwa, mutabani wa Finekasi, mutabani wa Eliazali, mutabani wa Aloni kabona asinga obukulu. Ezero oyo n'ayambuka ng'ava e Babuloni, era yali muwandiisi mwangu mu mateeka ga Musa, Mukama Katonda wa Isirayiri ge yawa. Kabaka n'amuwa byonna bye yasaba olw'omukono gwa Mukama
Katonda ogwali ku ye.
Awo abamu ku baana ba Isirayiri ne bambuka
ne ku
bakabona n'abaleevi n'abayimbi n'abagazi n'abanesinimu ne bajja e Yerusaalemi mu mwaka ogw'omusanvu ogwa Alutagizerugizi kabaka. Najja e Yerusaalemi mu mwezi ogw'okutaano ogw'omu mwaka ogw'omusanvu ogwa kabaka, kubanga ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye kwe yasookera okwambuka okuva e Babuloni, ne ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'okutaano kwe yatuukira e Yerusaalemi olw'omukono omulungi ogwa Katonda we ogwali ku ye. Kubanga Ezera yali akakasizza omutima gwe okunoonya amateeka ga Mukama n'okugakolanga n'okuyigirizanga mu Isirayiri amateeka n'emisango. Era ebbaluwa eno yaggibwa mu bbaluwa kabaka Alutagizerugizi gye yawa Ezera kabona omuwandiisi, omuwandiisi w'ebigambo eby'ebiragiro bya Mukama era ow'amateeka eri Isirayiri. Alutagizerugizi kabaka wa bakabaka awandiikidde Ezera kabona omuwandiisi w'amateeka ga Katonda w'eggulu eyatuukirira n'ebirala bwe bityo. Nteeka etteeka, bonna ab'oku bantu ba Isirayiri ne bakabona baabwe n'abaleevi mu bwakabaka bwange abaagala ku bwabwe ddala okugenda e Yerusaalemi bagende naawe, kubanga otumiddwa kabaka n'abateesa naye omusanvu okubuuza ebigambo bya Yuda ne Yerusaalemi ng'amateeka bwe gali aga Katondawo agali mu mukono gwo, n'okutwala ffeeza ne zaabu kabaka n'abateesa naye gye bawaddeyo ku bwabwe eri Katonda wa Isirayiri ekifo ky'abeeramu kiri mu Yerusaalemi, ne ffeeza yonna ne zaabu gy'olisanga mu ssaza lyonna ery'e Babuloni wamu n'ekiweebwayo ku bwabwe eky'abantu n'ekyabakabona nga bawaayo ku bwabwe olw'ennyumba ya Katonda waabwe eri mu Yerusaalemi. Ky'oliva onyiikira ennyo okugula ebintu bino: ente, endiga ennume, abaana b'endiga n'ebiweebwayo byako eby'obutta n'ebiweebwayo byako eby'okunywa, era olibiweerayo ku kyoto eky'omu nnyumba ya Katonda wammwe eri mu Yerusaalemi. Era kyonna kyonna kye mulisiima okukola, effeeza erifikkawo ne zaabu gwe ne baganda bo, ekyo mukikolanga nga Katonda wammwe bw'ayagala. N'ebintu by'oweebwa olw'okuweereza okw'omu nnyumba ya Katonda wo obiwangayo mu maaso ga Katonda w'e Yerusaalemi, era byonna ennyumba ya Katonda wo by'eryetaaga okusukkirizaawo ebiri kugwanira okuwaayo obiwangayo ng'obijja mu nnyumba y'eggwanika lya kabaka. Nange nze Alutagizerugizi kabaka nteeka etteeka eri abawanika bonna abali emitala w'omugga, Ezera kabona omuwandiisi w'amateeka ga Katonda w'eggulu, buli kyali basalira kikolebwenga n'okunyiikira kwonna, okutuusa talanta eza ffeeza 10 n'ebigero by'eŋŋano 10 n'ebita by'omwenge 10 n'ebita by'amafuta 10 n'omunnyo obutagwogera bwe guba gwenkana. Buli ekinaalagirwanga Katonda w'eggulu kikolerwenga ddala olw'ennyumba ya Katonda w'eggulu, kubanga obusungu bwandibeereddewo ki eri obwakabaka bwa kabaka ne batabani be. Era tubannyonnyola ebyabakabona n'abaleevi, abayimbi, abaggazi, abanesinimu oba abaddu b'ennyumba eno eya Katonda bonna bwe benkana, tekiyinzikenga kubasalira musolo newaakubadde ebisalirwa newaakubadde empooza. Naawe Ezera, ng'amagezi ga Katonda bwe gali agali mu mukono gwo, londa abaami n'abalamuzi balamulenga abantu bonna abali emitala w'omugga, bonna abamanyi amateeka ga Katonda wo, n'oyo atagamanyi mumuyigirizenga. era buli atakkirizenga kukwata mateeka ga Katondawo n'amateeka ga kabaka, omusango bagukomekkerezenga ku ye n'okunyiikira kwonna, oba gwakuttibwa, oba gwakugobebwa, oba gwakunyagibwako ebibye, oba gwakusibibwa. Mukama yeebazibwe Katonda wa bajjajjaffe eyateeka ekigambo ekyenkanidde awo mu mutima gwa kabaka okuyonja ennyumba ya Mukama eri mu Yerusaalemi, era eyannyongerako okusaasirwa mu maaso ga kabaka n'abateesa naye ne mu maaso g'abakulu bonna aba kabaka ab'amaanyi. Ne mpeebwa amaanyi olw'omukono gwa Mukama Katonda wange ogwali ku nze, ne nkuŋŋaanya mu Isirayiri abakulu okwambuka nange.